back on the Amazon.com. Super vibes.
It's on my last dog. What a TT. When you want my last dog. That machine. What is on my last dog? So give me life. It's on my last dog. So the jam my way. It's on my last dog. So what a TT. It's on my last dog. Money wa my last dog.
Buddha machine. The money wa my last dog. Aile aile. The money wa my last dog. Upota titi. Izi za my last dog. Usuta kanya. Izi za my last dog. Buddha machine. The money wa my last dog. Aile aile. The money wa my last dog. Upota titi. Izi za my last dog. Aile aile. The money wa my last dog.
Money wa my last dog. Ulibe mwaswela. Aga kumana ndika gunde. Sipa kela. Lilu last time, sama kanyama. Lilu last time, sama tipopa. Amale mekeza kupita akuchoka. Donela FK, oh, madomola. Koma so please watu watu, amboba. Sama tipopa, ama jingonda. Amandi waza en, lasta waza. Amandi kaza en, osema lasta. Maka maka agavala, true color. Lady green flag yellow. Ama bangi samwe wanga, unjo ya sedi. Maga maga aga vina, pasteji. Yembo somwe ama vina, tizao zao. Titi mwemwe apotela, di mwao mwao.
Buddha machine, di mwoni wa my last time. Aile aile, di mwoni wa my last time. Upota titi, izi za my last time. Usuta kanya, izi za my last time. Buddha machine, di mwoni wa my last time. Aile aile, di mwoni wa my last time. Upota titi, izi za my last time. Aile aile, di mwoni wa my last time.
Situ wa huu na last time, wina wajibuda. Take chicha umatiwa, chambuta kuda. Amu wuna last time, wina wafala kwa. Ukawa pizza akubanda mja mama lulu. Akubanda ndi azao ina madulu. Sima ama kunda iwo ija yo kutulo. Tima kunya nila kifu ima zumula. Aile aile timoni wa my last time. Kunya sumila izi za my last time. Tika wana last time ina ndi makala ndi mafil. Ukalanga di kunya memo ndi wazake mbilu. Kapome, money wa my last time. Nali popo mali panu ala pita. Nali laki tupe panu ala pita. Nali money banchi panu ala pita. Panu aile aile. Money wa my last time.
Buddha machine. The money wa my last time. Aile aile. The money wa my last time. Upota titi. Izi za my last time. Usuta kanya. Izi za my last time. Buddha machine. The money wa my last time. Aile aile. Money wa my last time. Upota titi. Izi za my last time. Aile aile. The money wa my last time.
Zama lasto sana mazima ndi kuopa. Zama lasto sana mandi mazikonda. Ama ndi sangalata, Mr. Baka. Ama chila ndali yese sama sanka. Chikondi jama lasta, ndi chofeka. Ama kwanda za wamene iwa tikondela. Dibo my last time, sama tipopa. Dibo my last time, sama tipopa.
Mwale lakuno my last time, dibo mili. Ina jiku kamba palu ana panga mili. Ina pakupota titi iwo ndaka tili. Ina pakupota mifongo ndaka tili. Tili mati mati ngati kasu mpini. Ama walu tali ngati yobwele zampini. So yezo mela nipumene zima kalila. Aile aile di money wa my last time.
Buddha machine di money wa my last time. Aile aile di money wa my last time. Upota titi izi za my last time. Usuta kanya izi za my last time. Buddha machine di money wa my last time. Aile aile di money wa my last time. Upota titi izi za my last time. Aile aile di money wa my last time. Buddha machine di money wa my last time. Aile aile di money wa my last time. Upota titi, izi za my last time. Usuta kanya, izi za my last time. Buddha machine, di money wa my last time. Aile aile, di money wa my last time. Upota titi, izi za my last time. Aile aile, di money wa my last time.
Music from K1 Records.